radio mukurikira radio ijwi rya Amerika twongiye kubasuza kandi tubifuriza kugira ibihe byiza. Uyu ni wa mwanya mukurikira ikiganiro heza. Ikiganiro cyashyiriweho mu rubyiruko ngo mubashe kwisanzura mu gutanga ibitekerezo byubaka amahoro. Mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika ku 104.3 FM. Muri studio umunsi muri kumwe nange Vete Musabye Marie. Muri iki kiganiro tugiye kwibanda ku bikorwa by'abahanzi nyarwanda batatu twabashije gusura, aho baza kutubwira uburyo binjiye mu buhanzi, ibyo bamaze kugeraho ndetse bateganya gukora mu gihe kiri imbere. Tukaba twarasuye intore Tuyisenge Jean de Dieu, tunavugana na murumuna we uri kuzamuka muri muzika witwa Twizera Imana Frodoire. Twanaganiriye kandi na Arakis, uyo wakaba ari umuhanzi mu ndirimbo zitandukanye, ariko ubu wanabashije gukora filimi ntoya ivuga ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu gusoza turabagezaho ibyo twabakusanyirije hirya no hino, tunace mu butumwa bw'abakunzi bacu. Reka dutangire ikiganiro cyacu twumva ikiganiro kirambuye Olivier ati basumba yagiranye n'umuhanzi intore Tuyisenge Jean de Dieu.
Turagira ngo utangire wibwira abadukurikiye.
Unkumbuje u Rwanda rw'imisozi igihumbi rwuje inka zidateka, urw'abanyarwanda bahuriza mu imbaraga zubaka igihugu. Unkumbuje u Rwanda. Nitwa Intore Jean de Dieu Tuyisenge.
Ku bantu batakuzi Tuyisenge, wababwira urugendo rwawe muri muzika ubundi mu magambo make rwagenze rute?
Intore Jean de Dieu Tuyisenge ni umwe mu bahanzi bo muri iki gihugu cy'u Rwanda uvukira mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Kirehe mu murenge wa Kigina. Nkaba amashuri yanjye abanza nayize nyina mu karere ka Kirehe muri Kigina Primary School, Secondary Nyegarusoma High School icyiciro cya mbere, icyiciro cya kabiri nakirangirije CSK mu ndimi n'ubuvanganzo. Umuziki rero nkaba narawutangiye nkiri umwana muto, ndirimba muri korali y'abana muri korali y'abana, nyuma yaho nza kuririmba muri korali y'abantu bakuru yitwaga Emmanuel, ni muri AR Paruwasi ya Kigina. Ubwo nyuma nibwo naje gutangira ngiye muri secondaire, hagiye haba amarushanwa ku bintu bitandukanye leta yabaga yatanze kugira ngo ari nka gahunda ifite ishaka gushishikariza abaturage. Haje kuba rero amarushanwa yo gushishikariza abaturage kwirinda icyorezo cya SIDA ndetse no kwipimisha kuko imiti igabanya ubukana yari yabonetse. Naje gukora rero indirimbo iza gutsinda, nyuma yaho nza gukora n'indirimbo ubwo bizizaga isabukuru y'imyaka 25 y'umubano w'u Rwanda n'intara ya Renani Paratina. Indirimbo yangeza kuba iya mbere mu karere ka Kirehe, iba iya mbere mu ntara y'Iburasirazuba, iza no kuba iya gatatu ku rwego rw'igihugu aho hari muri 2007. Nibwo rero naje kubona ko ibyo byose mfite impano yo kuba naririmba, nkava mu ndirimbo ziririmba mu guhimbaza Imana gusa, ahubwo nkanazivanga n'indirimbo zo gushishikariza abaturage kuba bakora bakaba bakiteza imbere, by'umwihariko nibanda ku ndirimbo zitanga ubutumwa ku burere mboneragihugu.
Wenda hari benshi usanga bavuga ubuhanzi cyangwa se babikora bavuga bati ni ukubikora byo kwishimisha cyangwa se byo kubikunda bisanzwe, wowe ubuhanzi bwawe kugeza ubu ngubu wawutangiye kuwukorera ubona bumaze kukugeza kuki?
Mu by'ukuri nanjye ntangira uyu muziki ntabwo nawutangiye ndi kuwukora nk'umuntu uri kuwushakamo inyungu, ahubwo nawukoze kuko numvaga hari ubutumwa nari mfite nashakaga kugeza ku Banyarwanda. Icyo gihe ni muri 2007 ubwo hatangiraga itorero ry'igihugu, numvaga mfite umugambi wo kuba nanjye natanga umusanzu wanjye mu kumenyekanisha itorero ry'igihugu kuko numvaga ari nk'urugendo cyangwa se ari nk'umusingi tubonye wo kongera kugira ngo twibutse indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Nkutangira icyo gihe numvaga ariyo ntego nyamukuru nari mfite yo kugira ngo menyekanishe ibyo cyane, ariko nyuma yaho naje wa muziki gutangira no kubyaza mu musaruro kandi bimaze kongeza ahantu heza ku buryo numva biranshimisha, ku buryo nshishikariza na bagenzi banjye ko umuziki bakoraho batawukora nko kwishimisha, ahubwo bagomba kukora kugira ngo bawubyaze umusaruro. Nk'uko rero mwari mumbajije ibyo umuziki umaze kungezaho, umaze kungeza ku bintu bitari bike. N'icya mbere nishimira cyane ni uko wajya umuza n'abantu batandukanye bo mu ngeri zitandukanye hirya no hino, haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Ikindi ni uko umuziki uramfasha mu gufasha famiye yanjye, urugero ni uko nabashije kubakira ababyeyi banjye aho kuba kandi mbikuye mu muziki. Nanjye nza kwiyubakiraho kuba nubwo atariho ndi ntuyu ngubu no nenzu nubatse mu karere nkomokamo ariko nubu ngubu nkaba ndi kubaka no mu mujyi wa Kigali. Ikindi umuziki umfasha nuko mbana nabari umuntu abanje kandi harimo abiga mu mashuri abanza, harimo abiga mu mashuri yisumbuye ndetse nabiga muri kaminuza. Abo rero nanone n'igiye bafasha mu bijyanye na muzika, urumva ko n'amashuri yabo kuko harimo na murumuna wanjye nawe uririmba. Ubu rero n'igiye umufasha no mu bintu bijyanye na muzika n'iki, urumva ko umuziki wanjye urantunze kandi utunze na famiye yanjye, kandi hari n'abandi bahanzi hirya no hino muri iki gihugu ngenda mfasha kugira ngo umuziki wabo wagenda uzamuka babikeshanye. Ndumva uhari n'umwe mu musaruro nkesha umuziki, kandi numva utarigiye ugirira akamaro gusa ugirira na sosiyete nyarwanda muri rusange.
Urumva umuziki ukora umaze kugeza ku bintu byinshi bitandukanye cyangwa kandi iyo umuntu niyo bwe umuntu agenda atera imbere hari ibindi abashaka kugeraho, ese muri urugendo rwawe rwa muzika mu minsi iri imbere uri guteganya gukora iki?
Ibintu ndi guteganya gukora byo ni byinshi. Ubundi natangiye ndirimba nk'umuhanzi ku giti cye ukora ari umwe, ariko nyuma naje kureba nsanga ibyo bintu ntano bishobora kongeza, kuko na leta ubwayo ishishikariza urubyiruko by'umwihariko kwibumbira hamwe kugira ngo rurushaho gutera imbere, nk'uko mu Kinyarwanda bivuga ko umwe arya bihora kandi ko abishyize hamwe nta kibananira. Mu rwego rero kugira ngo ibintu dukora birushaho gutera imbere, nahisemo kuba twisungana n'urundi rubyiruko tugera ku 9 dukora NGO tuyitirira irandirimbo. Nakoze niti album yanjye ya kabiri Unkumbuje u Rwanda, NGO nayo tuyita Unkumbuje u Rwanda. Muri iyo NGO rero Unkumbuje u Rwanda harimo ibintu byinshi bitandukanye, harimo tuzajya twigisha abantu nyine bijyanye n'uburere mboneragihugu, tubigisha uburyo bakwiriye gukora kugira ngo barusheho kwiteza imbere, harimo gahunda ndende. Muri iyo NGO hakaba harimo na duteganya kuba twakora radio na website. Website yo twamaze no kuyikora yararangiye, icyo dusigaje gusa no kuba twayimurikira abanyarwanda. Ariko nkatwe abantu tugize iyi NGO Unkumbuje u Rwanda, iyo ukimara kuyifungura kandi nitumara no kuyishyira hanze niko bizabimeze, uhita na radio Unkumbuje u Rwanda utangira kuyumva. Ibi rero tukaba twarabikoze kuko twabonaga ko hari ubutumwa tujye dutanga mu ndirimbo, ariko indirimbo kubera ko ibikeneye ko hari iminota itagomba kurenza kugira ngo itarambira abantu, ariko bwa butumwa tuba twasigaje tutaratanga bubashe kugera ku bantu tubinyujije noneho muri ya website Unkumbuje u Rwanda. Ikindi ni uko ama website menshi hirya no hino mu turere cyangwa na za ministeri zimwe na zimwe usanga haba hariho amakuru adahagije. Twerere iyi website twayikoze kugira ngo dukemure icyo kibazo. Hari abanyarwanda benshi bari mu mahanga bakeneye kumenya ni iki biri gukorerwa mu turere twacu. Ubwo rero twagiye dufite ukuntu iyo website yubatse ku buryo uramutse ugiye nk'ahantu handitse nk'uburasirazuba cyangwa uburengerazuba, amajyepfo cyangwa amajyaruguru cyangwa mu mujyi wa Kigali, bitewe n'ahantu ukomoka, winjiramo ukabona amakuru y'akarere kawe by'umwihariko n'intara uvukamo muri rusange.
Nyuma y'uko uyu muhanzi amaze gutera intambwe ishimishije, murumuna we yifuje gutera ikirenge muke maze abifashijwemo n'ubufasha bwa mukuru we abasha kwinjira mu buhanzi kandi agira icyo ageraho. Twizera Imana Frodwari nawe yari kuri mikro ya Olivier Satibasumba.
U Rwanda baba kugana baje bagusuye bashaka kutubaza uko Rwanda uyobora. Ubuyobozi ubwegerejwe bayoborwa bw'ubukungu bw'u Rwanda burushaho kwiyongera. Ubu y'amahanga azagana u Rwanda arusaba inama kuko u Rwanda utera imbere.
Nitwa Twizerimana Frodwari, izwi ku izina rya Rimu.
Turagira ngo tubwire abadukurikiye se muri rusange winjiye gute mu mwuga wo guhanga?
Mu kugira ngo ninjire mu mwuga wo guhanga nabyirutse mbona Intore Jean de Dieu Tuyisenge abikora kandi nanjye nabyiyumvagamo, hanyuma nyine kubera no kugenda nca mu matorero atandukanye aririmba, nanjye nyine biza kunyinspira, biza gutuma ninjira mu muziki nyine kugeza ubu ngubu nyine aho ngeze kandi mbona ari heza cyane.
Kugeza ubu ngubu umaze gukora indirimbo zingahe? Ese amajwi ni zingahe? Zifite amashusho ni zingahe?
Muri studio maze gukora indirimbo zigera muri 5, ariko izo mfite zanditse nyine ni nyinshi, hanyuma mfite indirimbo 2 z'amashusho. harimo inkingi y'ubukungu ndetse n'indi yingi nyine amaze kubaririmbira Rwanda bakugana.
Muri rusange ni iki wibandaho cyane mu buhanzi bwa wibanda kuki mu mpanuro cyangwa munyigisho utanga mu ndirimbo?
Kubera ko ngiye nkunda igihugu cy'u Rwanda, nkunda kuvuga ibyo u Rwanda rwagezeho n'ibyo ruteganya kugeraho, ariko ntago bivuze ko ari zo ndirimbo nkora gusa. Ndatambuka nkajya no mu buzima busanzwe, nkaririmba no ku rukundo, kubakundana nawo nkaririmba, kuko mfite indirimbo nise ngo nagukebe uhimanzi. Ni indirimbo naririmbye nyine, ni indirimbo y'ubukwe, urukundo umukobwa akunda umuhungu, nicyo nashaka kugira ngo mu by'ukuri ngaragaze muri iyo ndirimbo.
Kugeza ubu ngubu igihe umaze mu buhanzi, ubona ari iki bimaze kukugezaho? Nk'abantu bavuga bati ahanzi ni imburamukoro, ubona ari iki nakahe kamaro bimaze kukugezaho?
Bo, hari ibihembo byinshi nagiye mbasha kubona mu muziki. Nitabiriye irushanwa ryateguwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative RCA, hanyuma mbasha kwegukana umwanya wa gatatu aho ni mu rwego rw'igihugu, aho baje kumpa igihembo cy'amafaranga ashimishije yaje kumfasha muri gahunda zanjye z'umuziki. Nza kongera kwitabira amarushanwa ryari ryateguwe n'umujyi wa Kigali, aho bari bagamije gukangurira abaturage kwitabira isuku no gusukura umujyi wa Kigali, aho naje kwegukana umwanya wa mbere mu rwego rw'umujyi wa Kigali. Bampemba kamera izajya mfasha mu gutunganya ibihangano byanjye, ndetse no bampa n'igihembo cy'amafaranga angana na sheki 500,000 azajya mfasha muri gahunda zanjye z'umuziki.
Muri rusange ni iki noneho uteganya gukora mu minsi iri imbere kugira ngo ubuhanzi bwawe ubashe kugera kure cyangwa se ubashe gutera imbere? Ni ibiki uri guteganya gukora?
Ndashaka kwagura isoko ry'umuziki wanjye nkawukora ari nkawukora ngamije kuba nawuteza imbere, kandi intego mfite mu muziki wanjye nuko nanjye nimara gutera imbere hari abanzi bakizamuka, nanjye mfite gahunda zo kuzabafasha bakaba bazamuka.
Noneho ni nk'iki wakwisabira abahanzi bagenzi cyangwa se abahanzi bamaze gutera imbere cyane? Kuko mwe urabona wowe uracyari gutangira, hari abahanzi bakuru aho cyangwa se hari abahanzi bamaze kugera kure, n'iki wabisabira kugira ngo byibuze uwo wanavuganira abahanzi bagenzi wawe mu kizamuka?
Numva ngiye muri njye twagira ahantu hihuriro nk'abanzi twajya duhurira tukungurana ibitekerezo, kuko nk'ubu nk'abanzi nkatwe tukizamuka dukeneye ibitekerezo nyine byaba bari abagenzi bacu bamaze kugera ubu ngubu aho bageze. Dukeneye nyine ahantu twajya duhurira, ihuriro ry'abahanzi nyine twajya duhurira tukungurana ibitekerezo, tukabasha kuzamuka tukazamura ibitekerezo byacu mu bintu bijyanye n'umuziki.
Mbese uraho ubona kebewe imanzi nyange zirusha kwera, ubarusha ubutoni n'uburanga. Mbese uraho ubona kebewe imanzi nyange zirusha kwera, ubarusha ubutoni n'uburanga.
Bakunzi bacu, rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi twifuje ko tuza gukurikira zimwe mu ndirimbo z'abahanzi turi kumwe uyu munsi. Iyo mugiye kumva ni ya Twizera Imana Frodoire, akaba yarayise Rwanda bakugana.
Yeah.
atabashaka kugaruka iwacu
dukomereje ikiganiro cyacu ku kiganiro twagiranye na none n'umuhanzi Arakizi. Uyu mukobwa akaba ngo amaze gukora indirimbo zigera kuri 22 na filimi ntoya ivuga kuri genocide yakorewe Abatutsi. Ngo nubwo abahanzi b'abakobwa bahura n'ibigeragezo byinshi mu buhanzi bwabo, wabona hari icyo bimaze kumugezaho.
Kugira ngo hoze amazina y'ubuhanzi nawe nitwa Guhanga ryari?
Natangiye muri Gemiwi.
Ese mu buhanzi bwawe ubundi ukora ubuhanzi bujyanye n'imivugo, indirimbo, ukora iki mu buhanzi
bushaka? Nkora indirimbo n'ibijyanye na sinema nyarwanda, ndavuga
filime. Ok, wibanda ku kirero y'iri Guhanga?
Ok, nibanda ku mibereho y'Abanyarwanda muri rusange, cyangwa amateka yaranze u Rwanda, cyangwa se gahunda za Leta.
Kuva watangira tubwiye ko umaze imyaka 7 yose mu buhanzi, kuva watangira umaze kugera ku ki muri rusange?
Okay, kuva natangira mumaze gukora indirimbo zigera ku 22, nkora na filimi imwe nakoze muri 2014, ndumva ari ibyo nagezeho kuva natangira gukora ibintu bijyanye n'ubuhanzi.
Abahanzi benshi cyane cyane abahanzi b'abakobwa bakunze kuvuga ko guhanga hano kugira ngo batere imbere bigoranye. Ese wowe kugeza ubu ngubu imbogamizi wagiye uhura nazo ni nk'izi?
Ok, ntabwo byoroshye kugira ngo umwana w'umukobwa ajye mu bijyanye no kuririmba cyangwa sinema nyarwanda, kuko hari igihe aba afite itara ariko adafite ubushobozi. Ibyo ni ibintu bya mbere bimubera imbogamizi, kuko nimba adafite ubushobozi akeneye ubushobozi kandi ubwo bushobozi nawe ashobora kumwobrija ku nyine inzira ashaka, ugasanga nazo zimwangirije aho ntege. Nanone hari igihe bishobora kuba ufite itara ariko ababyeyi ntibabikwemere, bakabibona nk'uburara, cyane cyane ko ubuhanzi bitarumvikana neza kugeza ubwo ari umwuga ushobora gutunga nyirawo, bigifatwa kuri ariko biragenda biba neza kuko abantu baragenda babyumva ndetse basigaye banabyitabira kurusha mbere. Ntabwo imbogamizi duhuriramo nazo nyinshi ni ubushobozi na poromosiyo.
Ese kugeza ubu ngubu uri guteganya iki byanze kunze imyaka 7 umaze mu buhanzi, wagiye ukora byinshi byo kwitanga kugira ngo ucike intege, uri guteganya no gukora iki kugira ngo ibyo ukora mu buhanzi bibashe gutera imbere bivuye ku rwego ruriho bigere ku rundi?
Icyo nteganya gukora ni ugukorana n'urubyiruko bagenzi banjye, kuko imbaraga zanjye zishobora kuzamura bike kandi nkoranye n'abandi zishobora kuzamura byinshi kandi tukabizamurira icyarimwe. Numva rero mfashe imbaraga zanjye nkazihuza n'iza bagenzi banjye, hari ikintu twageraho gikomeye.
Noneho mu gusoza iki kiganiro gito tugiranye, ni nk'iki wasaba umuryango nyarwanda cyangwa se abahanzi bateye imbere kubarusha muri rusange, imiki wabasaba kugira ngo namwe mukizamuka mu bahanzi cyangwa se mukiri kwiyubaka ubashe kugira ngo ugere?
Ikintu nasaba ni uko tubanze tugakunda iki wacu mbere yo gukunda iby'abanyamahanga. Ndabyemera ko bashobora kwenda baturindeho mu buzima, ariko mu kuturingaho kwacu reka n'ibyacu tunashyigikire. Nitumara gushyigikira ibyacu nabo bazabiha agaciro igihe bazaba baje iwacu, ako nitubona ko buri gihe bahora batereza nta kintu cyiza twakora kibarenze icyo gihe bizagorana cyane. Ndumva nabasaba rero gushyigikira ibyacu tukaziha agaciro bigatuma n'abandi baziha agaciro.
Mukongera kubasusurutsa, reka tugaruke ku muhanzi Twisenge mu ndirimbo ye Mwari Mwiza.
Wibabara mwari warezwe neza, iyo uvuye ni iwanyu kandi niyo ugiye ni iwanyu.
Mwari mwiza mumara rungu, ngabire nahawe narugira.
Tugeze muri wa mwanya twahariye gukurikira hirya no hino. Nubwo ubuvuzi bwateye imbere, ibyorezo by'indwara bikomeje koreka imbaga. Nyamara byagaragaye ko indwara nyinshi zishobora kwirindwa. Ibindi twabikusanyijwe na Jean-Baptiste Ndayiragije.
Reka duhere ku ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku buzima. aho rivuga ko mu mwaka w'2035 abantu miliyoni 24 bazaba bagwaye kanseri. Uwo mubare uzaba wiyongereyeho hafi 70% kuko ubu ushobora kuburenga miliyoni 14. Hafi kimwe cya kabiri cy'abayirwara ngo bazaba bayitewe n'ibikorwa byabo, urugero nko kunywa inzoga nyinshi, kubaho ntacyo bakora, umubyibuho ukabije, kwitegereza imirasire yangiza no kunywa itabi. Mu gihugu cy'Ubwongereza, leta imaze gutanga ibimenyetso bigaragaza ko indwara y'ibisazi by'inka ifata abantu ishobora no kwandurira mu maraso baterwa, ikaba yarasabye ko ayo maraso yakugwaho ubushakashatsi. Ngo iyi ndwara umuntu akaba ashobora kuyandura mu gihe atewe amaraso yanduye cyangwa hawe urugingo rw'umubiri uyigwaye. Muri Norvège, ubushakashatsi bumaze imyaka 11 bukorewe ku banyagihugu bagera ku 63% bwagaragaje ko ihungabana rishobora gutuma umuvuduko w'amaraso ugabanukaho 40%. Ikigo cy'Uburayi cyita ku ndwara z'umutima cyasubiyemo amagambo y'umwe mu bakoze ubwo bushakashatsi, kivuga ko ihungabana rituma umubiri uvubura imisemburo itera imihangayiko, umuntu akaba yarwara umutima, zinatuma umuntu atakaza ubushobozi bwo gukurikiza inama yatuma ubuzima bwe burushaho kuba bwiza. Reka dusoreze muri Amerika, aho abahanga mu bya siyansi barimo bakora ubushakashatsi ku ngaruka ziterwa n'umwotsi w'itabi, kuko usiga uburozi aho barinywereye, haba ku nkuta, mu ivumbi ryo mu mazuru, mu byumba by'amahoteli no mu modoka. Uko ubwo burozi bugenda bwirundanya kandi bukanamara igihe, niko bugenda burushaho kugira ubukana.
Bajene, mufite ibyo mushaka kutugezaho ku bumenyi mushaka gusangiza abandi, ni karibu. Abashaka kutugezaho ibitekerezo n'ibyifuzo, muzifashisha adresi Nosaha Umugisha za kubabwira muri ubu butumwa bw'abatwandikiye.
Ubwano nereka tuguhere ku bwoherwe na Sumuta uri mu karere ka Bugesera, intara y'Iburasirazuba, aho agira ati: mbega ibintu byiza, ni ukuri muri aba mbere. Shimisha cyane izo nkuru mukuru hirya no hino ko dukuramo amasomo yadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Agasoza atwizeza ko abakunzi bose b'ikiganiro Heza batazahwema kuduha inkunga yabo y'ibitekerezo. Aline, umukunzi wacu uhereje mu karere ka Ruhango, yatangiye asuhuza inshuti zose z'ikiganiro Heza, by'umwihariko twabanyamakuru tukibagezaho. Arakomeza kandi atubwira ko ashimishwa cyane n'ibiganiro byacu, cyane cyane ibijyanye n'imibereho y'urubyiruko. Reka ubutumwa bwacu tubusoreze ku bwoherejwe na Etienne, nawe uherereye mu karere ka Bugesera. Aragira ati: Heza muraho. Urubyiruko ni ngombwa guhaguruka rugakora, dukeneye abantu nka Seburikoko bihangira imirimo. Gusa we asanga hakiri utubazo twinshi. Asoba atubwira kandi ko iby'ikibeho ayo mazi uramutse nta kwizera ufite ko ntacyo yakumarira. Ati: niyo mpamvu bagomba kwimika ukwizera bakayavoma bagufite. Tukaba tumushimiye cyane Etienne ndetse nawe mwese mwatwandikiye kuri ibitekerezo n'inama mwatugejejeho. Narava muri studio rero nkaba ngira ngo mbibutse adresi zacu mwakwifashisha mutugezeho ibyifuzo cyangwa se ibitekerezo byanyu. Imeri ni heza cyane @yahoo.fr, na Facebook wandika Heza Program, ndetse no kuri telefone igendanwa ifite nimero 0788 87 39 51 51, na 0772 221 83 87.
Arakoze cyane Inosaha Umugisha kuri ubu butumwa tugejejeho. Tukaba tunashima cyane mwe mwese mudahwema kuduha ibitekerezo kuri iki kiganiro. Nshuti mwari mudukurikiye rero, ikiganiro cyacu cy'uyu munsi naha tugicumbikiye. Tubibutse ko gitegurwa na Forum des Jeunes Gira Amahoro, mukagikurikira kuri radio Nyumudatenguhijwe rya Amerika. Mwakigezwagaho na Yvette Musabye Maria.